necha don walo mado adobe nugu nene ndende danya onecha don walo mado adobe nugu nene ndende danya o mado bona bia zulu mado bona bia zuro na mado keji aka o One now, my low one year. Oh, now, Maka, Maka, one and brave. If I will not walk along, when your boss are loving as you born on the tattoo. I am a Babo Colony. If I just say, I am a Babo Colony. If I just say, I am a Babo Colony. If I just say, I am a Babo Colony. If I just say, I am Ezigbo anya nechado ndị ayị kalakano isi moke n'ebe advice marshal Smith si na ọ ga-adị advice marshal Smith ọ ga-adị anyị ebe ọjị zodogo anyị mụ ebe m okoloji ebe Jesus ịmalị ahụ ebe m okoloji ebe Jesus ịmalị ahụ ebe m okoloji ebe Jesus ịmalị ahụ ike nwanyị ojele igbo nwanne m chibuoke nwunye ibekwe bụ ibekwe bụ odumegwugbu agụ ọsị nke na-akụ nwata nwalọsi enyi oke nwanyị bụ nwoke ọsị nke na-akụ nwata nwalọsi enyi oke nwanyị bụ nwoke ikechukwu nwadụba ọnwa na-etile ọrụ odogwu awela n'ịgadị ọnwa na-eti lọrọ odogwu ụra ya ogunu awela na-ekene m ọsị nke na-enwe ọnụ igbo chijo nwoke nwanyị agụleri otu chijo nwa ọnụ igbo ezi oyi bụ okolonji nwanyị agụleri nwoke ọsị nke na-azọ mma akụ ezu mkpa nwoke m ure ntọ elele ga dị akụ ede ezu mkpa ọzọ mụ ọhịa ịmụnụ akụ ezu mkpa n'ịga dị ịdị ya ajọ njọ amechi ekwere ekwu n'ụnụgwu okposi aka ịga dị klipsi n'eke na-eme oji moto wee mee ọkụ n'onye ji moto mele ụgbọ bọmba ya onwe egwu n'ike onye ndị dakụnụ ibe esemokwu na-egide wegbu n'ike n'ọnịta onye ndị dakụ odogwu n'ibe esemokwu na-egide odibo nwokolonji nwodumegwu gbu agụ n'ụwa anya ojele igbodogbo ibe nwokolonji gbanye ọnịta do ezigbo anya ọnịta do mmadụ tielu gị gba anakata egwu akwụsị ma na ịgba chukwu nwere ọkwụsị ọnịta do nwalụ mmadụ nụ adabiri ugwu n'ụlọ ele ndị ndịda anya oyimo ịgba nwokolonji Jesus, I got you.